namondola wathu lero akutilozera kwa mchenga tiyamsa malambo malabalaka ndipo tikulondola momwe ntchito ya ntukula pa khomo ikuyendera kudera limeneli ndondomeko ya ntukula pa khomo inakhazikitsidwa ndi boma la Malawi ndi cholinga chochepetsa umphawi kuonetsetsa kuti chiwerengero cha ana ophunzira mskulu chikuchuluka komanso kuchepetsa kunyentchera kwa mthupi. Development Broadcasting Unit DBU ikulondoloza mauthenga omwe anthu omwe ali pa ndondomeko ya ntukula pa khomo akhala akulandira komanso kufuna kudziwa momwe mauthenga a ntukula pa khomo athandizira ntchito imeneyi. Akukonza programu inda Development Broadcasting Unit DBU nthambi ya MBC yokonza maprogramu achitukuko ndipo akutipatsira programuyi ndi aboma la Malawi mogwirizana ndi UNICEF kudzera mproject ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SP GEAR ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Ireland. Kunini mauthenga anji omwe anthu akwamchenga kubalaka mwakhala mukulandira okhudzana ndi mtukula pa khomo.
Ine ndine Daniel Michael kuchokera ku chenga 1 cluster. Amatiuza kuti ndalama imene tikupatsidwa ikuyenera kagwira ntchito kuphunzitsa ana sukulu kudzera kuthandizo la chakudya ngati nyumba tilibe chakudyamo komanso kwa ana amene ali onyentchera komanso ana amene tili ndi ana olumala nyumba muja tikasamalire kuti tikathandize.
Ine ndine Weston Kaipa Mulole. Amatifotokozera kuti ndalamayi ntchito yake ndiyo kuti ithandize khomo lathu pa mavuto amene tili nawo osiyanasiyana. Gawo loyamba lithandize umphawi umene tili nawo komanso ngati ungatheke kuchotsa umbuli kuti mwana ayi nayopita ku sukulu. Komanso uthenga wina ndi wakuti chifukwa cha kuchepa kwa ndalamayi tiyenera kukhala mtimagulu ta backing konde chincholinga chakuti tidzitha kusungitsa ndalama pamene tikavutika tidzitsanso kutenga ndalama yokathandizika kuti mavuto athu amene timakhala nawo nthawi zonse tidzitha kuphererera pena pake.
Ine dzina langa ndine Hawa Chidimbe, imachokera kwa tiyensamala boma la Baraka. Madyedwe abwino timauzidwa kuti tikalandira ndalamayi tiziona zakudya za ana. Kodi ana akudya bwanji pa khomo? Kodi ana tikusamalira bwanji pa khomo? Ana azikhala akudya bwino opita ku sukulu osangalala ooneka bwino pa khomo kuti mwanayo makolo akamandira ntukula pa khomo ka yunifomu patalipatali.
Ine ndi Robert Kazembe, ndichokera ku mchenga 1 cluster. Uthenga wina omwe timalandira kwa alangizi athu ndi otilimbikisa kumbali ya madyedwe abwino kuti tizikhala ndi mbewu zakudimba. Ndiye timapanga zakudimba zija nkudzala ndithu kuti tizikhala ndi gawo la tisamavutikire kumbali ya kunyenjera kwa ana.
Ine ndine Frank Everson. Pa nkhani za gender timaphunzitsana kunena kuti nkhanza zikuyenera kumachepa mabanja komanso kagwiritsidwe ka ndrama nyumba kakuyenera kukhala kofanana. Sitikuyenera kupanga zinthu mobisirana, tikuyenera kupanga zinthu poyera monga banja.
Ine ndi Patricia Ziyaya, Drani Village, mchenga 1 cluster. Magulu azakudya alipo magulu 6. Pali gulu amafura, la nyemba, amasamba, azokhutisa, ndi lazipaso. Ndiye alangiza amene wanatimbikisa kuti pakopa pasapaso wazimenezi. Kati tingathe kudya sima zene kuti tingathe kudya simeje kachipaso kalipotolopo mwana wathatu ole. Kaya pali nyama tiyangenaso ti masamba tiki pamenepo. Kati amafuta, kani zasinjiro. Tiwonera kutero ndithu.
Nanga mauthenga amenewa amakufikirani munjira yanji?
Dzina langa ndi Hawa Chidimbe, machokera kwa tiyensamala boma la Baraka. Mauthenga amene timaphunzira ndi amabwazi langizi mwezatiphunzisa.
Njira zimene timalandira mauthenga ndi zambiri kuchokera kwa alangizi komanso mauthenga kuchokera kwa anzathu kuchoka pa wayilesi komanso ameri ndi mafoni timalandira njira za madyedwe abwino kuchokera pa foni. Ndi njira zingapo zimene timalandira ndithu zotithandiza kuti ifeyo tisinthe pa moyo wathu.
Kodi nanga mauthenga amenewa akuthandizirani bwanji kutukula mioyo yanu?
Ine ndi George Machemba, ndachokera cluster 1 Kenga. Takubwera programu ya ntukula zambiri tathina kuzipanga wani oti tatha kupitirana kusukula mapita komanso manyumba athu anali osayenera ena atakhuza manyumba ndithu oti tinayamanga manyumba anjira zotcha tinayika masimenti pasi pa ambiri ndithu tinakonza konza kuti tizimene tinalibe kugula ziwetu zathu zapakhomo zimene ifeso timatha kuti thandiza kuti pano tili nazo mbuzi nkhuku ainafe tilinazo ndithu zipakhomo amene anapanga dukuso labwino zonsezo zikwayendera ndi anapanga
ine Daniel Michael mauthenga amene wa atithandiza bwino kwambiri chifukwa chinena kuti titalandira ulangizi ndi uphungu kunapezeka kunena kuti timalima mbewu zathu maina masamba komanso anatiphunzitsazo kuti muzikha mugula zifuyo muzigula jani nkhuku kamugula kambuzi muponya nyumba mulima timasamba tanu ndipo chifukwa chimenecho ndalama ija ikutipindulira chifukwa kuti tinakatha kumakagula zinthu ngati zimene zija koma tidapumako zinathu timangozitengera rokha timazira kutenga kwakhatokha masamba ndikumaphatikiza magulu 6 aja ndikumadya ife ndikumakhala ndi thazi pamodzi ndi anathu nde ndramayi ikutipindulira chifukwa ikumagwira ntchito yoyenerera imene tingathe kuyitumira pena kwakupasana kwalipira ku sukulu ndikugwiranso ntchito zina za nyumba zosowa zapakhomo ndikumagwiritsa ntchito bwinobwino
ine Chris John chenga cluster 1 zimene mapanga kunyumba kwathu ndizakuti timatikalandira ndalama ija timagulisira ntchito timapanga za masamba kudimba kulima timakagulisa mapanga mabanka amuzi tikapanga ndalama ija kumalibirana ku sukulu kumagula makope komanso ma uniform chakudyaso pakhomoso timapanga
kalandira ndalama ya ntukula zani mwayi wolo wa magulu ubwele geta ni kusunga ndalama mbeze mwayo chulu gita ndalama kumaja pindulo
mukumvera kalondolondo wa ntukula pakhomo yemwe Development Broadcasting Unit DBU ikulondoloza kudzera mauthenga omwe anthu omwe ali pa ndondomeko ya ntukula pakhomo akhala akulandira komanso kumva momwe mauthengawa athandizira pa ntchito ya ntukula pakhomo lero tili kwa mchenga tiye msamala mboma la Baraka kodi nanga ndi mavulanji omwe mwakhala mukumana nawo pa ndondomeko imeneyi ya ntukula pakhomo
ine ndi Weston Kayipa Mulole mavulu athu wambiri ali apa chifukwa cha ntukula pakhomothu wakhala ndi nyengo yovuta kuyambira 2022 fikira panopa kuli njale dzaoneni imene tikulephera pa zina kuti tingatani kodi tingatukuke nayo ichi ndi chinthu imene chitingathe singathe kusinthansoyi makhumbo ena ndiyakuti kuti tikwaniritse makamaka kumbali ya sukulu mwana ku secondary sukulu kuchoolera magulu athu aja a backing konde tikulephere chifukwa chakuti ndalamayi imabwera mochedwa komanso kuti tikaponye ku banki kucha kumakhala kovuta
ife kulandira kwa ndalama kochedwa sitidziwa kuti chimachitika ndi chani timakhala miyezi 5 peno 6 kudzalandira ndiye timangolandira nanga siyafika mfoni komano chifukwa chenicheni chimene chimapangisa sikutani sili kuchidziwa
akomiti akudera ndamodzi omwe amagwira ntchito limodzi ndi anthu amene ali pa ndondomeko ya ntukula pakhomo kodi muli ndi mangazo tani pa zomwe anthuwa afotokoza
ine dzina anga ndi Ibrahim Bile wa komiti wa mchenga 1 cluster zotsamwisa zimene talandira kwa ma beneficiary athu makamaka nkhani ya mbanja zimapezeka zoti ndrama dzina linatuluka la abambo mbanjamo nda abambo akalandira ndrama ija amayitenga kuti ndrama ija ndiyawo basi monga ngati iwowo mutu wa banja azimayi ndi ana apezeka kuti akudandaula ndipo nkhani zimene zitakhaso tikupanga sovu kangapo kose kuti abambo akalandira ndrama ndrama sikugwira ntchito bwinobwino pa khomo ngati mutu wa banja zimene zisikwa abamboka komanso azimayi amapezeka zoti akalandira ndrama zija mwina ndrama ija akuyigwiritsitsa chifukwa kuti dzina lija ndilawo amapezeka kuti enake apezapo chiphinjo
ine Musa Selemani mavuto amene takhala tikulandira ndikumana nawo ndi mabeneficiary ndikuonena kuti nthawi imene maina akumatuluka ku maojeni kwamatsogoza kwambiri amati mutu wa banja kukhala mwamuna ndiyeno zimene zimachitani zoona ndi mwamuna uja banja lijawo kwatira mwina wake timbweleza ichi ndi ana 5 kapena 6 ndi acha ina kukhala ngati ndi 8 ndiye zimachitikapo mabwera mpungopungo mbanja muja woonena kuti banja lijali kutani likutha ndiye mwamuna uja akumatenga zipangizo zolandirira ntukula pakhomo ndikusamuka kudera lija kupita dera lina ndikumakadyera kuti kumene kuchako kusiya kuku anthu 6 akuvutika ndi chani ndi njala kuchaku nkumakadya ndi banja lina mavuto amene ndameso taona kuti ndi akulu kwambiri mu ntukula pakhomo ngati ineyo ndidakakonda kunena kuti kumbali ya ntukula pakhomo mwini khomo azikhala mzimayi potengera kuti mzimayi ndi amene amakhala ndi ana pakhomo pomwe mwamuna amati banja likathama nyamuka yekha ndikumapita ana ndi mayi amatsala pakhomo ndinakakonda kuti kutsogolo akuayika azimayiwo banga utazitandizira banja loseli.
China chomwe anthu akudera kapena anthu amene ali pa ndondomeko ya mtukula pa khomo adandaula ndi kuchepa kwa ndalama komanso kulandira ndalama mochedwa kodi ngati boma mwathandiza bwanja anthu amenewa akali mwayi
kumayambiriro anthu atakhati kwauza kunena kuti ndalama zawo azizilandira kapena kuyena kuzilandira pakamatha miyezi iwiri pa miyezi iwiri tuti akuyena kulandira ndalama koma mwina chimene chakhala chokuonekadi nchonena kuti mwina patha pakutenga mwina miyezi itatu miyezi 4 miyezi 5 imene akambira mucha koma poti ntchito iyi makhala kuti ndi yopatsirana patsirana ife ngati konsolo mwina nkhani ya ndalama iyi makhala kuti kuchokera ku ntunda ndi zimakhala zonena kuti mwina ifeso tilibe mwina kuthekera kuti likhoza kufulumizitsa mwina yankho limene likhoza kuchoka bwino litakhala kuchokera mwina ku maundunako chifukwa ndikumene amakoza zonse komano ngati ife ngati konsolo chembezo chathu chinachonena kuti anthu akuyenda kuti azilandira ndalama zimenezi pakatha miyezi iwiri komanso anakamba nkhani ya kuchepa kwa ndalama mwina ngati konsolo kapena ngati alangiza amene timakhala kukumana ndi anthu timalimbikitsa kwambiri kunena kuti tikayang'ana nsanamira zina zimene tikuzitsatira mu ndondomeko ya mtukula pa khomo zimafuna kuti zizichepetsako mavuto ena amene anthu akuwakamba mwachitsanzo timakhala ndi chembezo kuti kandalama kochepa komweko kamene kuti ndikochepako akakalandira ndondomeko yosunga ndi kubwerekesana ndalama ma banking konde timadziwa zona kuti ukapeza kathula mbala kaja ukakayika kumene kuja tsiku lina sikakhaso kathula mbala yaya kaza khauti katani kodi kachuluka ndekuti chimene khomo limakanika kuchikwaniritsa kapena kuchipeza pasogolo pazakwanitsa kuchipeza akamatani kodi akamalowa mmagulu amenewa komanso timakhulupira kuti tikamakamba za kumagulu kumene kupatula kuti ndrama ija muichulukitsa kumalimbikitsanso kukhalirana bwino umodzi umene umakhalapo pakati pa makomo kuderet kumene kujako kumakhala kuthandizana pa mavuto ndekuti ngakhale munthu akudandira kuti kandrama kachepa koma ifa chonoti ali kumagulu umene chakwanitsa kuchulukitsa ndalama komanso pali umodzi umene kuchitika mmagulu mathandizana mavuto zimenezi zimapangisa zona kuti mwina mavuto ena amene amaona ngati khomo akutha mwina kupulumuka munkhani imeneyo
kodi nanga pa nkhani yosintha munthu yemwe amalandira mtukula pa khomo pa banja ndondomeko yake imakhala yotani kapena zimathe kusintha
ichichi zimatengera mmenewo ankalembetsera poyamba anthu opindula mtukula pa khomo anasankhidwa kuchokera muja timati Malawi Social Registry kumene kuja ndekuti anthu akamalembetsa mina ankalemba mainaja akuafusa kunena kuti kodi pa khomo pano mutu wa banja ndi ndani ndekuti okha kana apeza amayi ndoti okha akutchula kuti angozo ndamene ali mutu wachani mutu wa khomo ndekuti zimenezi zimakhala ngati kuti ngati ofesi kapena ife tilibe mphamvu yayi nanga si iwo ajamene amalembetsa akuafusa mutu wa khomo ndi ndani akutchula okha alipaso amene angatsutse ngati so tikabwera mwina kutsogoloko pamene anthu akualowa mplogramu ngati imene akulandira ndalama mwina zimachitikadi kunena kuti mwina abambo ndrama zija kugwisa ntchito molakwika kapena akapezera mkazi wina chimodzimodziso mwina amayi kuyendesaso ndrama zija munjira ina makesi ngati amene wawa timakumana nawo komano ngati ndondomeko inaona kufunikira kunena kuti kodi anthu atingamafikire motani tili ndi makomiti okumva madando amene anakhazikisidwa pa GVH level kwa grupu inaliyense kuli makomiti okumva madando kuphatikizanso komiti ena amene mmacheza nawo pompano amathandiziranso ntchito ngati zimenezi komanso kuphatikizapo tinaonanso nena kuti mwina anthu amene akuaphinja akhozokhala kuti ndanthu akudera konko ndondomeko yokumva ndi kuthetsa madando imeneyi imene tikutcha kuti harmonized grievance redress mechanism committee ili mmene ndakambira pa GVH level pa tier level pa district komanso angakhale ku nduna inaonanso kunena kuti mwina anthu akhozomakanika kuafikira anthu azitha mwina kuyimba nambala yaulere 351 pa nambala yaulere imene imayendetsedwa ndi Minister of Gender ayimba kumene chankufotokoza madando awo so chimene timachita nchonena kuti ngati ndondomeko amwina amayi akudandaula kunena kuti abambo sakugwiritsa bwino ntchito ndalama zimene tikulandira kapena achoka banja latha makesa amene timapanga hando endi system imatilola kunena kuti tikhoza kusintha
cholinga chomwe boma la Malawi linakhazikitsa ndondomeko ya mtukula pa khomo ndi chakuti lichepetse umphawi kuchulukitsa chiwerengero cha ana opita ku sukulu komanso kuchepetsa kunyentchera pakudya zakudya za magulu 6 kodi ife tikukwaniritsa cholinga chimenechi akukonza program oyenda development broadcasting unit DBU thambi ya MBC yokonza maprogramu achitukuko ndipo akutipatsira ndaboma la Malawi mogwirizana ndi UNICEF kudzera mproject ya social protection for gender empowerment and resilience SPGEA ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Ireland ndine Mercy Kayange
Sapwe legetse mutu